Radiation again, now fear ranks again. Cheaper on the beat.
Ever since you left, my life has never been the same again. Come back yet, baby. I'm not complete without you, girl. I tried my best so that I forget a good time we spent it together. Me and you, but so same feather. We'll always flock together. Oh, na 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 na. Wewe na rumba na, rumba na pigana. Moyo wangu we, mana naona, naona picha. Ata kama siwezi soma, siwezi soma, na na na.
Kishenzi, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi wewe, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi wewe, rudisha mapenzi kwa nyumbani.
Me a the king, me singi the queen. Me a the drone bee, me singi a queen bee in a the behind. Me a the prince, me singi the princess in a me palace. Me a the emperor, me singi the empress in a me territory. You are the one we owe to make a love story, baby.
Kishenzi, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi wewe, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi, rudisha mapenzi.
Kwenda mumutima kwa mbulaku, kuwa ni kwenenda ya mbulaku. Uliambo na kwa koba ni kwa chivulaku, nasonga ya munange ya mbulaku. Kusaba munange oire omboneku, kuwa baby wa sweeter than cookie.
Kishenzi, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi wewe, rudisha mapenzi kwa nyumbani. Kishenzi, rudisha mapenzi.
Tegera, kuba niwe antegera, era niwe kwentegera. Kusaba tomara visera, bambi ireka. Kuba chendi kwenochika, mukanwa kangene mere.